Bamako do dewle kewde woni kabbaade alam sappo e tati lewru uttu hitaan 2023. Bamako kura boli bana min goni dene goto li gallure Bamako ne midi yottike don kammo oka ana misa seeda garbe notaade kurtungo o ana jodi choro dande de be mu inana choro majji nyaybe ana wondi to ikude barmaji mawdi tati ana joodi do yite galle goddo do wadda don sanni ajeratu samaki ana wondi irtude do kuse gondude sahaade le barmaji di lewi o do defo gollal gal ka tampere mawdo ana hin
groupe le ben bolo
mimine gollida e mirab dan ko heewi kan jeekirab dan fottaade tandrab dan le dene kalban kurame joodi handen beete mede wondi defude pente tati ko yaata kiloji cefande joodi ne fende ne bere ne itunde hite duudu goddo jeedum gollal amanga yafa sanni
djumo gol may rerede
djungo nyaa mo Bamako do woni dene ne be noddirta Badala Bugu min jido itodu e Maimuna Traole wakati yamde sappo e nay wonto Maimuna kanye golidi be mudum wobbe ana landini fa fetcha zame defa do don nyaloma
ngabaray to bil doni nyende um bala
min defugo ngenno kurso nanal mudum woni gollal dam sabe ngal gollal mi wami mahi galle mi darridu e almasaddaji sugabna jangbe likkolbe mi de golde ko yaade rob sappo handen samboji jati jogabe mebbe ana yaha wadde defande nukuje godde tamim wala ton jati so an gollal ma watti fu a heban kiliya en medde defa maro kiloji chafan joy odnyaaji tati maro kiloji noga joy odnyaaji joy haaja me defna dum maro kiloji teme didi fu an haani yobde amen ko yaata odnyaaji chafan tati
kurtunoji di zame defa ka mudum ka huuna mawna nyaki dum doni miloji himbe heewbe gal do lahal ka ana yida sanni le leedi amen di
vraiment woni dum
ne defande wel sanne sabe neban ka en landan tewe hen sanne medde maati huuna wotere defande ko watte nyennen kurtunoji neban ka en manzin an heewa mu sanne to men ga kay defande amen fu med haltna be yibbe kungoji ko watta galle amen fu defande mudun be yibbe hokkete wada
ma donya to bluke
muli bali balo yo defo defuji fina tawa lelamu segu o holiti wedo golle o titalaji kewdi ana mate him
segu ya to blike rawe
limin wada gal golle le genni segu dubu hewi hanne gato men ga segu defobe yogabe ana bonndura pende so hono ditorraji hewtuma to naton yage mawde watti ni feccata nyaman hakkune jamaren yogadu ana hala amen hala ko metta amen san
fika tayya marayinu fe
bange bedo defo nobe ila awal ana gollirdu goddi ngadoji golle mabbe o gondudu hedde sembe bedo yimbele be golle mu en woni defude kan e feccude ana defana yimbele be kurtunoji woni to mu en Abubakar Demba e goto ardido dido gollirdi
dobe wulba fo
men heba kilian fa heewi ga homo fu nyamdu ko moy wonko lamdo amen men defnadu galleji ko heewi handen ana hasingin e defobe jogabe ana lamdo amen du me yahame peccia nyamduji mu en ngende nyalade mo bamde 8 heures fatade midi client yogal ana yoba amen o djaji sappo e djoy ngal gollal ana fa amen sanne
micintin le tan wiide leede amen di yambere ko dum laati fu zame o ka a tawan dum to fayso yimbel wobbe ana sowa do hem lahal gongal en way laataade nyir oro to xenofobe na do to haabe na do fakoy urto yimbel yobele saha leede amen di